Bastola na glass of vodka, lazima kwenda sadaka. Madeni lazima lipwe, hatumdai wasipotaka. Another day, another dollar, hami mchaga mwingine. Siku nyingine, la nyingine, so kicheche mwingine, huh? Asante ni kwa kuja, thanks for coming. Coming, 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 coming. Asante ni kwa kuja, thanks for coming. Coming, 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 coming. Comes the best, mother. I'm still the best. Kiniona kimya mani na mshindo na trotu. Vita kwa vina mani na out when the bank. Kama ipesha pika tu, speakers anini kacha. Mungu akitaka kukupa wala kwandi kibaru. We get money on the right things and keep kama wenye kelele wote sio kings. Kwa na nidhamu. Tatizo la uongo ni kwamba milele haufiki mwisho. Kakiboro tatudanganya na kesho. Malalamiko kibao kama mtoto wa kambo. Kuruka ruka haijawahi kwa dawa ya ulimbo. Asante ni kwa kuja, thanks for coming. Coming, 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 coming. Asante ni kwa kuja, thanks for coming. Coming, 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 coming. Hey, 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 hey. Ilikuwa poa tu, ilikuwa love tu. Ilikuwa safi kabla mkwanja ujaleta maku. Ilikuwa shega tu, ilikuwa peace tu. Ilikuwa mzuka gafla mkwanja ukaleta upos. Love iko mbali, chuki mwanzo mwisho bro. Hata mini hater, kodi mbendi hivyo hivyo bro. Ulete wege na mkupende, mini yesu. Hakuna shavula pili, toa wembe ni toa kisu. Bado mshabiki mkubwa wa kaze Mungu. Ila kama na kweza simgoji na kupa kubwa wangu. Life yangu movie, na mindo director. Hata ukinielekeza so kitu na kwa extra. Asante ni kwa kuja, thanks for coming, 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 coming. Asante ni kwa kuja, thanks for coming, coming, coming.